Heli, 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 heli yako wewe, ye mwamini Yesu, heli yako wewe, heli yako wewe, ye tubu zambi zako, heli yako wewe. Heli yako wewe, ye mwamini Yesu, heli yako wewe. Heli yako wewe, ye tubu zambi zako, heli yako wewe. Hey, heli. Maandiko yanasema, heli wenye moyo safi, maana watamwona Mungu. Maandiko yanasema, roho itendayo dhambi, hiyo itakayokufa. Maandiko yanasema, heli wenye moyo safi, maana watamwona Mungu. Maandiko yanasema, roho itendayo dhambi, hiyo itakayokufa. Heli yako wewe, ye mwamini Yesu, heli yako wewe. Heli yako wewe, ye mwamini Yesu, heli yako wewe. Oh, heli yako, heli yako mama,
heli,
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 wewe uliye tubu zangu,
heli
yako. Wengine wanasema hakuna hukumu, ni sawa, tumekuelewa. Wengine wanasema jehanamu hakuna, ni sawa, tumekuelewa. Wengine wanasema Yesu sio Mungu, ni sawa, tumekuelewa. Yenye kilio sana, siku inakuja, siku inakuja, yenye kusaga meno, siku inakuja, siku inakuja, yenye kilio sana, siku inakuja, siku inakuja, yenye kusaga meno, siku inakuja. Heli yako wewe, ye tubu zambi zako, heli yako wewe. Heli yako wewe, ye mwamini Yesu, heli yako wewe. Oh, heli yako, heli yako mama,
heli,
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 wewe uliye tubu zambi,
heli
yako.
Heli,
wewe uliye tubu zangu,
heli
yako.